Downloaded from ilovezedmusic.com.
Time waits for no one, Papa told me, so don't waste it, darling. Umoyo wanga ni olimbikila, nikaganiza kwa mene na chokela. Mutima umapwanya sinifuna kubwelela ndiye chifukwa ni mayesa koma sinizima ndawizina chimalema koma sinizima ndawizina. Nikayangana wonse wanzanga, ninayamba nao, nimaganiza kapena nitayantawi, wonse ni mayesa, wonse ni machita, kapena sinichita, fokwanila, koma amai, akuti, mwana.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Bad is posted.